Kisima Records.
Kisima Records.
Sita nyagawanya kwa mbili. Okay. Ha. Kura mikonjo. Kibongo baki na nuru. Kikusake ni msima wako msima keni wake. Haya ya 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 ya. Champion msaba. Sibiwa. Mama ke na suchu. Sio fuck me sandota. Wanya blaki. Shara.
Body on the mix.
when your mama Nadia supplier.